Yani le kunile namlani unajisikia yani leo unajisikia fulani yani.
Yeah, machupa kwa glasi mimina, kiridisha mizuka menina, majungu na chuki fitina, amisina menina, mizuka na vibe kibao, zungusha kiuno mwambao, panda, shuka, ganda, wow, kako dede, katoto kako dede, kanapigia zile podi zenye wanaganda na mapedeshe, tembeze, mibwa hiki kama buashe venye mbafe kwako dede nikisimamisha paka daybreak. Ame ibeba nana bebeka ana kwa kwe kwi anadabika anavyo zanga 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 amepambika anavyo zanga 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 yoku katika.
Zamu yangu na Zamu yangu na
label.
It's on 16th. I'm feeling frisky.